Omtima gwange gunonya Mukama njagala nkumanye Ebyesero bita Byonna bigwawo Naye njagala nkukwateko Kunyweze watagwawo Ndyoke nkutegere n'obuyinza obw'okuzuukirako Njagala kumanye nkutegere we Mukama Omutima gwange gunonya Mukama njagala nkumanye Epe w'obutungu Mwenonya amazzi ag'okunywa Omutima gwange gunonya Mukama njagala Njagala kumanye
Njagala kumanye
Njagala kumanye
Kutegere
Omutima gwange
gunonya
Njagala kumanye
Yembe
w'omutungu
Wenonya
amazzi
Tata omutima gwange
Ndi musero Mukama gwe mwesigwa Nago kubera woku Wamuna amanyigo Ndyoke nywelera Nkuweleze watagwawo Nywelele kugwe Mukama wange omwesigwa Njagala kumanye Nkutegere we Mukama Omutima gwange gunonya Mukama njagala nkumanye Mpepe w'omutungu Wenonya amazzi ag'okunywa Omutima gwange gunonya Mukama njagala
Kwe kaba kw'omutima gwange Emmeme yange yayana okumanya Musenene Kubanga ebyenseno biyita era bigwawo Naye nga byonna bimaze okugwawo Njagala nsigaze gwatagwawo
Mukama laba yononya Niragako mukwano gwange Mubingi nze byenkola Mpulira nkwetaaga Ompe ekigambo kyo Mukama n'entiisayo Olunaku lwe lulikya Mukama wange tolinegana Njagala kumanye
Njagala kumanye
Kutegere we Mukama
Kutegere tata
Mukama wange gunonya
Gunonya
Njagala kumanye
Njagala Mukama
Yewe w'omutu
Wenonya
amazzi Wenonya
Mukama njagala kumanye kuno.